endelea kuwa nami, uniongoze hadi siku za mwisho. So I go, baby.